motherfucker up. DJ Ian Wasafi, smoking street hits. We are Ian Nation Worldwide.
Do, 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 si, do, do. La, la. Nimeshinda loto. La, la. Kukupata mtoto. La, la. Basi wewe wanan. Niambie wanan.
Itabidi umtiezi, maheta mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto. Kunipata toto.
Toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati puperi na mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki nyende kazi wala taki taki taki. Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki nyende kazi wala taki nyende soko. Anogopa siku moja mintatekwa na masonko. Kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipose pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kimango.
DJ Ian Wasafi.
Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Cali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. A long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know, baby. Take it slow.
You're like an angel from the heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose.
Kamata, tulive nana mama, nikama kaba. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, nikama kaba. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby.
Come
here,
I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe. mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, bow down to the right.
Yeah, yeah, she.
Turn around, baby.
Nina
ninginia komara tini popove
on the beat
tiro chulo ne petena baba niwe mina kuzimia sizingue unisumbue wewe mapenzi yetu ya mimi na wewe tu usisikize watu wana nongwa mbaya
sifanye kitu na boxi. Usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti.
Oh, mimi mwenzako imeshankolea my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonyea. Oh, mimi mwenzako imeshankolea my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonyea.
If you napenda vya giza giza kama ujanizowe mangara haya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizowe. Mama unafanya tembo kutwa nadindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba piki yako nuli ni kumbata piki piki upande uba popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji.
Oh, panda nipande tumwage mbolea baby. Oh, oh, ah, ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah, ukitaka tena tuta endelea.
Baby, unapenda vya giza giza kama ujanizowe. Manara haya kuingiza ujue inapotokea.
I want it. This is the Street Mad Mixtape, playing you the best of East African. The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Ian Wasafi, smoking street hits.
Yeah!
We are Ian Nation Worldwide. Follow Ian Nation Worldwide.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wa mpia kongu we ni mso. Konza vilo lituo shakwile vasi ya ligiso
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asanti.
Legend, kongu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wa mkwa ni mekutamani.
Kukuwa mkwa umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Femi wa we unibamba. Kwa Instagram ni kichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Nifenda na mwanga chizikwira mwenye mpono na wafelira. Stress is so much.
DJ Ian Wasafi.
Yeah!
Mboyo wangu naliluma. Ani usikira. I know they say I'm so good in singing. All I need is one hit song. Now you want a chance, they come out of boy. I'm a night boy. Yeah. All I need is one hit song. Kama OG, I'm a salty son. Wani tambuwe. Yeah. Diyako, wherever you are. Kilio changu nisikie. Diyako, wherever you are.
DJ Ian Wasafi Smoking Street Hits.
Nawane kwani nandika sana la musani wino la dambere. I wanna be a star like that little girl. Nadia Mukami, Amari Westa, come out in the brown dandani. Amari Sinabati, when it poses, you want to know me, cause you know. Yeah, all I need is one hit song. Now you want a chance, they come out of boy. I'm a night boy. Yeah, all I need is one hit song. Come on, OG, I'm a salty son. Want to jump away. Yeah, look wherever you are. Feel your jungle music.
Wote
zako simple, simple. Uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Yoko zake.
Uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Yoko zake.
Na sasa ni kumoto. Nindo wako mtoto.
Yoko zake.
Ninato usi ni rojo. Napenda zako simple, simple.
Nati njo karibu nami. Niku pependi. Kwako nipige kandi. Mimi naku enzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali. Nia wawili. Ukiwa mbani penzi na dondo kwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atipeki. Jo kwa mma unipe malavidavi. Mwewe ni dakitari. Jo unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, wangu usafika na kwambia karibu. Jo kwa mma nikushike taratibu. Bila hibu, jo manake.
Uko simple, napenda nyaro zako simple.
Jo manake.
Uko simple, napenda nyaro zako simple.
Sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mama detective. Baby, ni mti mwema nipigwe mawe, sababu yako. Baby, wapinzana nanichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje chukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Sina shaka, kaka. Shime yusha pata. Wefuma TV yono haja ya talaka. Tunao, tunao. Pacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Kufishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot.
You're so hot.
Oh, na, na, na.
you dream can be receiving. Na uweze kuvuna usichoki bana. Thanks God for giving. Yetu sikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kunde gang lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambana upate salari. Na usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Four love jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe
Yeshi Kunde boy Yeshi.
Kuna siku hizi wananita tembo
Yeshi.
Kama una tigo za kirembo ni
Yeshi. Kunde boy Yeshi.
Yani wanangu wana nitatembo
Yeshi.
No.
Hata weni Yeshi.
Yani kama una tigo za kirembo ni Yeshi. Kwa wanangu wakita. Nieno unanunua siki. Kulo kwa wanangu wa Insta. Unafanya niongeze nini. Ninamini Mungu yupo tena. Naongea naye. Yapo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena. So si shangae waitembo anaso peke yake. Koja ino unapokiokota ndo kati kutunza. Ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kati kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeungwa na subra eh. Cheki madiri anavobongana. Kosi yota yangu ni ribla. Una siwaonyo lotumwa kunitukana. Vicho vyao viko kibla eh. Tena squeezy hata simbi sana. Acha wa shindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Four love jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe.
Kama kia loo chafo.
Na siku hizi wana nitafo.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo. Dance kwenye biti ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama
DJ EL.
Miniko vibaya beli. Kama kari meshusha keji. Biyani narita ya didi. Kukutu ni mushi nishazima fegi. Baby dance hallelujah. Jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wilipo sote zogwa na tesa.
Kama tia roo chafu yeah. Kwa sote kando kudensi. Ingia kwenye sakafu. Na mtu wako leo ni kudensi. Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo.
Tujuya furniture, I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa, sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now can I leo ni tasafisha. Kama tsunami, tumekuja wengi ni kasi ni ami.
Oh my god, boy, now, here they are, oh, here they are.
Kama tia roo chaka.
Kalale, adi adi deni kalale, kalale.
Hii ni lazima utamark kwa kalenda ya mamasta majima bazenga ya kafala na beef na kalenga na kakawa mivunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kani beza Bentley na mabigi kunanga mtane za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi galale
unakula ka Ferrari
galale
ushamawe kahalwale
ni galale
unaongea mingi kahao
galale hey yati yati nini kem kem watagwane watavai mister miss kasi ganje haini saidi saidi watagwane what about it big bro man gonna die beef galale
galale galale
galale hey yati yati nini galale
galale
yo yo yo
galale
Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu Tuko up de na tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni adisia mafiga makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No lag nidi kulegeza ndo tatekio madem Kem mota kwane What have I missed? I missed Kasi ganje, haini saidi, saidi What a guane, what about it? Big bro man, gonna dive deep Kalale,
lale, lale, lale
Kalale, hey Yati, yati, nini kalale
Lale, lale, lale
Kalale, hey Dive deep, kalale
Lale, lale, lale
Kalale, hey Yati, yati, nini kalale
Lale, lale, lale
Kalale, hey
Katubungi pesa ni upuzi Kwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipindi chali ya mewekwa Unalipiwa nyuma rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale oh, oh, oh.
Hey, yati yati nini kemu kemu Wanta guane, wanta vai mister Miss kasi ganje
Hey, what's up? Mwalimu Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
DJ Ian.
Hey yo, what's up Kenya, it is your homeboy City Boy aka City Bobo aka Bawazir, this is City Gun, and you're listening to the baddest DJ, DJ Ian.
Chunga sana hapa utatekwa mami, si atina chocho utatekwa utati, goma noma nite bazenga dadi, naifanya vi easy raisi nani, easy kama Doremi, 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 Waga bad boy tangu class 2 Nikiwa form 2 nitekana kwa loop Insia kanipea panuati nioshe staff room Jaribu vile utaeza boro sitozi mapema Alafu after mate usike kitong kwa meza Kieta ni ya mabati basi kelele sitaki Fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki Vile ngoma inachuna wacha isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila saunya Kani ganji misi na sinta kuteka tuna luga Kani sura we una joe misi jali nita kukumba Tingiza yotako dogo dogo na doi do Landia tingekeja na kuingiza tana Diro, Brida, Utero, Wakenya, Muna, Mastingo Chunga sana hapa utatekwa mami Via tina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama Doremi, 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 Doremi Doremi, Doremi, Doremi
Awote DJ J Street hits. We are Ian Nation Worldwide.
Would you stay another night? Would you dance a little while? Would you tell the DJ to play a song? I know you want some more. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me? Yeah, yeah, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Baby, we don't care. heart. Can you see me from me? Let us get drunk for real. Let us feel so high, yeah. Bring your body close to me. Shorty want it for me. Baby, don't feel shy, yeah. Katika, hey. Apenda kakimeza na kutapika. Wajei, wajei, kiuno, katika, kiuno,
kiuno,
katika, apenda kakimeza na kutapika.
DJ Ian was surfing, smoking street hits.
Tell the DJ to play a song, I know you want me some more. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend a night with me? Yeah, yeah, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Nafika wapambe wakisema we don't care.
Obize piga hela kama benki wanege swaga ila haiket tukusi pigi feki utokuta na bafeng
Louis Gucci Prada. Madini mukari zaidi ya dona tanasha simba wenu manyasi menu hai na ganyama si shobo kia tango mazikibuma still sasi spendi mazoya talking chenye na uchuna devotioni uja uyu mwike nasi kama taki nagesha wazwasi na kama tingali nazima itatasi it's all on me but don't ask for my number napenda watoto nye darasa punguza self nita kukachi
watoto na pombe.
Nuku ghetto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Ni hiyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na bileo.
Mwishoni, kuja uyu mwike nasi. Kamata kinywaje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me, but don't ask for my number. Penda watoto nye darasa.
uza self nita kukachi.
Bounce on the beat.
Watoto na pombe, toto na pombe.
Bounce on the beat.
Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe.
Bounce on the beat.
Watoto na pombe.
Bounce on the beat.
Watoto na pombe.
DJ Ian was
Sophie. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Hey I
nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mina nyemelea. Kuna vile na mdai joka. Nataka kumsambo kaneli mtasikia laha ndani alo. Akinipa laha ndani alo. Kake ni katait kadogo. Vile nilitoa Kenya mo. Ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo.
Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wasing na mapengu nita. Step out all eyes on. Bazenga dadi yoni tetolia kibuda. So bania pewe red card kwa graona wachuja. Vile na vuma na sijaguza gadumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me. Yoshindaga TikTok alisare IG. Wazing up down down town udai me. Washika na ma big tune hini ya motive sikosi. Mabrama na kilaita kwa pori. Kukiwasha na kumidi nkiwa lonely. Boss man najua mabigi sioki. Walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi msukwa na mchizisha na makwiki. Kutoka ruki nisha kioka MVP. Iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni guizi mitawa uniita. Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on.
It was Sophie, smoking street hits. We are Ian Nation Worldwide. Follow Ian Nation Worldwide.
Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Nipe kubwa nipe na ndogogo. Changa muka usiwe gogogo. Ziki banda na kuwa mbogogo. Sika wi kusuwa zogogo. Aminata, inavyo nata, inanikata, usili mwage mwage wana gambe. Bonaka nataka kufa. Bonaka sijielewi. Bonaka nataka kufa. Bonaka sijielewi. Tiki sa, tiki sa, tiki sa, tiki sa, tiki sa.
DJ Ian Wasafi, smoking street hits.
Nikafata una mwenye shepu nilidata na kale kamchele shingo panga wanshika wanshika po wanshika wanshika po wanshika wanshika po wote kiwaona roho yangu nyenda mio wanshika wanshika po wanshika wanshika po wanshika wanshika po tamae kizidi popote kichi kuna wakunye wa Somali wenye nywele za sing wasuri wa kusmile wenye lips are pink. Ra unapewa pa koneka tik draft umecheza umefika king
waters 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 waters
waters waters yuko poa ye na njiwa tutatesa na naenda roo jimika yudo venesa aki yao nita non kamisi zempa napenda doctor ya na nitit piti napenda yule mpishi pia yunile ya fiti na bile wa meja hini gale msiti nataka tiwa safe jendo kitu yesi kuhusu my ex oke juza meni text oke si ukonga less tukipata nani sex ule bank kwa kini na interest no mana time yangu kwa kini na invest ule ameokoka ye uniombea nikiwa mpali ni mia na wekea ule wa uba si mia na lete akuwa na demu moja maze si mia na
waters
we are Ian Nation Worldwide.
Oh, okay.
kinishikaga.
DJ Ian.
Nana for the shepherd to understand makeup. Was it Peter Miller could have bought up? Nima wawa wana vyoji snap. Wana to come and just start us what's up. When I say better sex, I didn't know your sex. I miss some more better sex. Lulu diva sex.
Now,
mama
now,
cookies.
Hear this.
Look at him with yellow sex.
Now.
Elizabeth hear this. Oh, hear this.
Jackie
Walker. Sexy, sexy, sexy,
mama, sexy, 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 mama, sexy, 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 mama, sexy,
sexy,
sexy, mama, sexy,
DJ.
Korea dana unauliza kautezana kana penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kichwa mbaya na ati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
hainishtui lakini nimeshtuka we ni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na hiyo gari ya dadi haunishtui na hiyo pesa ya mami toka hapa toka nani unatulingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishi moja haitwishtui to fala hapa
na koshia dem yako mindio mopti ikosi pia nyim na ni copy jealousy kiisha mindio choki na wendio chali ama weni kadem chunga dem yako minta kapeng abiro twadi mindio matek mpek mpek ndo simwage mate check check nda sikule kake Korea dana unauliza kautezana kana penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu mbaya na ati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
ama jaba man na siezi katema kashadana ka glass ka kupima fix your makeup hita pango za temira see you later we si mzingo we si king ataka ni kukazo si kazi kunyi we ni mtaro nilizamo si kuje 2 weeks na wawo ni judge tu sana na hawalipwi na mangezo be like
vitisho highness to uuwi muda utajua hauju uuwi mtu wana kujua kama choo ya gava mbogi yako inaka fruity sana no wanda manzi yako ananivuti yanga address me vile una address your father
kishoto tira kulira madao dite mwari unaware andu kuharuwe
tanyo kona penda kuria dana unaulizo kautezana kona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu ambaya na ati leo nitaka dawa unapenda mama sana unapenda giwa sichana
mkuru wenka lidonyo na matire za mafinje senior chicken in kako inde kamepatana na sponyo kako njite mission Mr. Kamete kwa kite top 10 kalifuka side za continent
meza mbili mbili ni ma
supplement kamiomoka kalipachi ndio ni marinate niko ngiri ngiri hini monument
kigodo tira kudira
Korea dana unauliza kautezana kana penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu mbaya na ati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
Tuma babo sene babo falala Tuma babo sene babo falala Tuma babo sene babo falala la 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 la, la.
Ian, DJ Ian Wasafi, Smokin' Street Hits. We are Ian Nation Worldwide. Follow Ian Nation Worldwide.